wajue ndio wakuchukue, pengine waniue. Ngependa wajue ndio wakuchukue, pengine nisikue.
When I saw you, I never waited to see better.